chira makama imi doma ni agurira kumi mata zomami izamu amumba na majguiru chandege mutiho umami dukorera yesu dutegereje yesu kristo amumi
Mana yacu turagushimye. Turaguhimbaje gukuri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, uri Imana iduhaye umwanya nk'uyu wo kongera kugaruka imbere yawe tugushima kandi tugusenga. Yewe umugaragu wawe w'imbura mumaro nje imbere yawe nifatanyije n'abanyarwanda muri iyi gahunda y'amasengesho. Tuje kumva icyo umwuka abwira amatorero. Tuzanye imitima yacu tuyizanye imbere yawe, tugusaba kugira ngo ihemburwe nawe iguye umwuma, cyangwa se iguye isari ihemburwe nawe, hanyuma kandi nifite intimba nifite agahinda ihumurizwe nawe. Mana tuje imbere yawe uko turi uku, tuje imbere yawe abagabo n'abagore, tuje imbere yawe abato n'abakuru, tuje imbere yawe imfubyi n'abapfakazi, tuje imbere yawe abakecuru n'abasaza, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abaruvuga, twese tuje imbere yawe tuzanye imitima yacu tuvuga ngo Mana tugirire neza. Iyi mitima tuzanye imbere yawe tuyipfukamishije imbere yawe ko duciye bugufi imbere y'icyubahiro cyawe tuvuga ngo Mana urera, urera, kandi gukiranuka kwawe kuboneke muri twebwe, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bihoraho iteka ryose biboneke kuri twebwe, kuko twebwe turi abanyamitima yanduye, turi abanyaminwa yanduye, turi abanyabyaha mu isi, kuko tugambira gukora neza ibi bikadutanga imbere, kandi tugambira gukiranuka ariko iyi si ikatwanduza. Satani akaturasa imyambi y'ibyaha, ndetse tukagira n'imibiri y'imyantege nkeya, tukagira n'iyi si turushya dutuyeho. Mana tukweretse imitima yacu twese kugira ngo turorwe nawe. Ndagushimye rero uyu mwanya mwiza tuje imbere yawe, turagusaba kubana natwe, kandi natwe utwigishe tukwigireho, kandi igikuru ni uko wahindura imitima yacu. Uko twaje uyu munsi tuje muri aya masengesho, ntabwo ariko dutaha dutaye, ahubwo twahindutse kuba beza kurushaho. Mana ndagushimye kugize neza, kandi kutwumvise, utanga agakiza kawe ku mitima y'abatarakakira, abatarakumenya bakumenye, n'abataraguhindukira baguhindukirire, kandi Mana n'abadashaka guhinduka ureke bumve ibyo ubutumwa bwiza, kugira ngo tuzabone ibyo bire guhuza ku munsi w'amateka. Ni mu izina rya Yesu byambaje kandi dushima, amena.
Mundo si kafuga ahari kurira kwararira umuntu nijoro gitondo ukishima
ashimwe cyane ni Jean Claude Habimana waramukije ndongeye ndagarutse muri aya masengesho haraciye akanya. Uyu munsi wa none nifuje ko tuganira ku magambo y'ijambo ry'Imana Imana nshyize ku mutima. Umutwe w'amagambo w'uyu munsi uravuga ngo Yesu aburira Abanyarwanda n'abategetsi. Nabikuye ku mutwe w'amagambo muri Bibiliya dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 23 ihere ku murongo wa 13. Aho hariho umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Aho niho nakuye intego y'uyu munsi, Yesu aburira Abanyarwanda n'abategetsi. Yesu aburira Abanyarwanda, icyo Yesu atuburiraho ni igiki? Icyo Yesu adushakaho ni iki? Icyo Yesu avugana n'abategetsi ni iki? Icyo Yesu avugana n'Abanyarwanda ni iki? Reka rero twumve icyo Umwuka abwira amatorero. Dusome ijambo ry'Imana duhereye nyine kuri ya murongo wa 13 mu bice 23 bya muri Matayo. Ayo ni amagambo dusanga no muri Luka igice cya 11 umurongo wa 42 kugeza kuri 52. Haranditse ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo. Ahangaha iyo mvuga banditsi mvuga n'abafarisayo muhashyira Abanyarwanda muhashyira n'abategetsi. Twiyumvemo ko ari twebwe Imana ibwira. Twe kumva ko ibibwira abafarisayo n'abanditsi bo muri Isirayeli. Ahubwo tubyumve twebwe nk'abimana ibwira uyu munsi ko nicyo ijambo ry'Imana itumariye. Ngo ariko mwebwe ho Abanyarwanda n'abategetsi mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batazabwinjiramo. Kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe nyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Aya magambo arayasubiramo kugira ngo tuyumvere, kandi noneho ngende noneho nasobanuraho kugira ngo tuganye igihe cyangwa se ducunguze uburyo umwete igihe kitaza kuducika. Ubwo nari nasimbutse nageze ku murongo waho wa 27. Twumve icyo Imana itubwira. Umurongo wa 27, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bisizwe ingwa bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Ngo niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Imana idufashe cyane, Imana itubabarire rwose. Abantu benshi bajya bibaza ibibazo ngo u Rwanda rwacumuye iki ku Mana, Abanyarwanda twacumuye iki ku Uwiteka, iki gihugu cyacu kiri mu muvumo ungana gutya byagenze gute, ese njye nawe twakwibaza ngo twageze hano gute. Njye mbona muri kino gihe turi mu bihe by'abantu twishima tugasa neza, tukagaragaza amasura y'uko tutari, tukagaragara turimbye, tukagaragara twambaye, tukagaragara twakesheje umujyi, twasukuye, twubatse amazu meza, bigaragarira amahanga ko turi mu iterambere. U Rwanda rurakomeye muri ekonomi, rurameze neza, amahanga arimo ararwigiraho, Abanyarwanda baraho, twese tugasirimuka, twese mu mutwe byaratuyobeye, turaho twese turimo turasiganwa n'iterambere. Ariko se mu by'ukuri iryo terambere tubona mu by'inyuma, kuza ukabona Kigali ishashagirana, kuza ukabona umunyarwanda akeye atacyambara nabi, atakirwaye amavunja, nimba koko hari abatakiyarwara, akaraba akarimba gasa n'umwenda umeshe ukeye, iryo terambere ry'isuku n'uturere twose tubona uko ibintu byose byarahindutse n'amateka arahindutse. Ese uko tugaragarira amaso y'abantu hanze niko tumeze, niko duteye mu mitima yacu? Uko ugaragarira abantu ko wasirimutse, wakeye neza, uri umukire, ufite amafaranga, uracuruza, urakora business koko, ese wakureba n'imbere y'Imana ikareba mu mutima wawe, birahamanya n'uko mugaragara inyuma? Imana idufasha cyane. Abanyarwanda turimo turagenda na gute? Abategetsi b'u Rwanda muyoboye icyo gihugu, murimo muragaragaza neza ko ibyo muvuga n'ibyo mukora? Ese uko abantu bababona niko muri? Imana idufashe kandi tugire neza. Ijambo ry'Imana ribivuze neza, ntago ari njye mbavuze. Imana iratweretse neza n'ijambo ryayo ivuga ngo tugaragarira abantu ngo turi abakiranutsi, ngo ariko imbere mu mitima ngo tumeze ngo nk'imva zisize ingwa, ngo zikagaragara ko zisize ingwa. Ugiye mu irimbi rusororo, ugiye mu marimbi hirya no hino mu gihugu, ugiye mu nzibutso za jenoside hirya no hino mu gihugu, iyo urebeye inyuma usanga ibintu byubatse neza, byubakitse, imva ziteguye neza, ariko ibirimo imbere bimeze gute? Niko ngo abantu b'Imana, niko abantu k'Abanyarwanda n'abategetsi b'u Rwanda tumeze muri iyi minsi. Abantu batubona ko dusa neza, bakatubona ko dugenda neza, bakatubona ko turimbye, bakabona ko twavuye mu mateka mabi, twavuye muri jenoside y'ubwicanyi ndengakamere, bakabona ko igihugu gishobora kuba ari paradizo. Ese koko kino gihugu cyacu kiri paradizo? Ese mu by'ukuri iki gihugu cyacu cyarakijijwe? Ese iki gihugu cyacu koko cyarabohowe? Ese twaribohoje? Ese twaribohoye? Ese koko urugendo u Rwanda tubona, niko abanyamahanga batubona, niko koko turi? Aha. Igisubizo ni oya. Ntabwo uko tugaragara inyuma nuko abantu batubona ariko turi. Kubera yuko uko tugaragara inyuma bihabanye nuko duteye. Kubera yuko abatwibeshya ko twavuye mu mateka y'amacakubiri, twavuye mu mateka y'ivangura ry'imoko, twavuye mu mateka y'ikandamiza, twavuye mu mateka y'ubukoloni, twavuye mu mateka y'ubutegetsi bw'igitugu, najya nkubwire ngo uyu munsi wa none nibyo turimo, ariko tugaragara inyuma yacu tugaragara imbere y'abantu ko twabivuyemo kandi byuzuye muri twebwe. Ni nabyo bitugejeje aha. Dufite imanza mu nkiko z'ibyo bibazo, dufite abarigiswa kubera ibyo bibazo, dufite ababurirwa irengero kubw'iyo mpamvu, dufite n'abicwa kubera iyo mpamvu, dufite abarogwa na leta, dufite abicwa na leta, dufite abanyerezwa na leta, dufite abajura mu gihugu, dufite abagome n'abarozi, dufite abasambanyi badasanzwe mu gihugu, dufite amahano n'imahano n'amahano yuririra ku yandi mu gihugu, byose kandi bikitwa ko ngo igihugu kigaragara neza nk'icyateye imbere. Ese kuko mu by'ukuri murabona kuko ahantu tumeze, aho turi naho tujya turagana hehe? Ushobora kubeshya ukabeshya inshuro nyinshi cyane, ariko ntabwo ikinyoma gishobora kuganza kuri. Kugeza aho Abanyarwanda dusigaye twibeshya ubwacu kubera kubeshya cyane. Imana itubabarire cyane. Biratugaruka, turimo turabibona n'Abanyarwanda, abategetsi b'u Rwanda barabeshya cyane, bamara kubeshya bakinyuramo ubwabo bakibeshya. Ibintu birayoberanye, igihugu kimeze nk'ikitagira abayobozi kubera iki? Byabacanze baranyuranamo kubera kubeshya cyane kinyoma, kubera itekinika ry'imibare, kubeshya amahanga no kwibeshya ubwabyo. Noneho twamara kugwa mu mutego wo kwibeshya kubera ikinyoma twubatse, tugatangira tukavanga amahanga aratwanga, amahanga ntatubona neza, n'ubundi basanzwe batwanga, nta kiza n'ubundi twabategaho. Reka da, uko tugaragarira abantu turababeshya ntabwo ariko tumeze, ahubwo iyo bamaze kubona ishusho y'uko duteye barumirwa bagwa mu kantu. Twaciye bugufi tukemera ko turi abanyabyaha. Ubu buryarya, ubu bufarisayo mukabushyira hasi, tukabushyira hasi, twese tukemera ukuri, tukemeranya amateka yacu, tukemeranya ibibazo byacu, tukemera ibyaha byacu, tukanabyicuza, tukanababarirana, tugasaba n'imbabazi, tukanazihana. Buri munsi turabona ibitambo by'abantu barwanira ukuri, rw'abantu bashaka ko abantu biyunga, bashaka u Rwanda rugira amahoro, bashaka abanyarwanda batura bagatunganirwa, bagaturana bagaturana, bakabana bakubahana bagashyingirana. Ariko umudayimoni w'ubucakubiri, umudayimoni w'amoko, umudayimoni w'ivangura ukagenda ukarusha imbaraga icyo kintu, kandi bihagarikiwe n'ubutegetsi. Abanyarwanda bakicwa, abaharanira amahoro bakicwa, abaharanira ukuri bakicwa, abashaka abanyarwanda baba hamwe bakicwa, tukabura ba Kizito, tukabura n'abandi bose turimo kubona b'intangarugero bagiye bavuga ukuri kandi bakakuzira. Ariko abamenyekana ni bake, abatamenyekana ni bo benshi cyane. Tukabona igihugu kibeshya, kikabeshya amahanga, kikabeshya amahanga, kigaragaza isura y'uko cyavuye mu bukene, ariko gifata abakene kikabahisha, abandi bakabafunga kugira ngo batagaragara mu mujyi ko ari abantu basabiriza, batagaragara mu mujyi ko ari abazunguzaye, batagaragara mu mujyi ko ari mayibobo, bakajya kubahisha kure cyane. Igihugu gihisha abantu, igihugu kiri ku isi mu bya nyuma bifite abaturage batishimye, ariko wabibona inyuma wavuga ngo u Rwanda rwose ni igitangaza, abanyarwanda n'amahanga naze kutwigiraho. Ubufarisayo murabona buzatwubakira igihugu cyangwa buradusenye, buraturangije. Ikinyuma cyoretse igihugu, igitugu cyoretse igihugu, ibyaha byoretse igihugu, abategetsi b'abapagani b'abadakijijwe badashaka no guhinduka boretse igihugu, abicanyi boretse igihugu, abajura boretse igihugu, abasambanyi boretse igihugu, abanyamahano bose boretse igihugu. Buri wese arafite umusanzu arimo gutanga kugira ngo igihugu gisenyuke. Aho kugira ngo tubone amahoro arambye asesuye yunga Abanyarwanda, ahubwo abantu barashishikaye, abategetsi barashishikaye kunyaga rubanda, kumenesha rubanda, gutanya rubanda, kubabuza amahwemo, kubanyaga no kubarimbura no kubacuruza utwabo no kubamenesha bakava mu gihugu bakaba n'impunzi bakirinda mu gihugu. ubufarisayo murabona buzatugeza kuki? Imbere y'Imana aricyo nkundira Imana yo ntago ibeshwa, ntago ihishwa. Ariko namwe mwese mubure amaso murebe, mufungura amaso ibibazo turimo mu Rwanda rw'iki gihe, Rwanda rw'ubu ngubu nonaha. Nizi manza murimo mubona zicicikanamo z'Abanyarwanda. Nizi mpfu za hato na hato z'Abanyarwanda. Kwibuka abacu hato na hato kw'Abanyarwanda. Babishwe n'iki? Bishwe nande? Ninde ushinzwe kurebera abanyagihugu? Ariko nimundebere. Imana iratureba igasanga tumeze nk'ibituro bisizwe ingwa. Bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa yabapfuye ngo n'ibindi bihumanya byose. Urumva Imana ntacyo bitavuze mu mitima yacu? Bategetse u Rwanda mwese murabizi ibyo mubamo mwese. Ngo niko kazi kanyu, niko kazi. Umuntu ashingwa akazi ko kwica akava yafata igihugu 1994 ashinzwe kwica, akageze mu 2021 ashinzwe kwica. Mu iterambere agera mu mutwe akaba arimo yaraminuje gusa ukuntu yica, niyo kariyeri, niyo kariya, niyo professional yawe. Ni ikibazo gikomeye. Profession imeze nk'uko abandi bari abatabazi, hariya hari abandi bajya kwiga bakiga kariya zabo zo kuvura, gutabara abantu mu kaga, gutabara amagara y'abantu. Ariko akaba ari n'undi wagiye guhugurwa kujya yica abantu, babandi bashinzwe gukiza abandi, abandi bakaba bishwe bashinzwe kubica. Ibyo nyumvira koko? Icyo gihugu murumva koko? Icyo gihugu gifite iyo business, gifite iyo mind, gifite iyo vision. Kuba warubatse inzego z'abicanyi zigasumba iz'abakiza abantu, hanyuma ukavuga ngo igihugu ngo gifite vision ngo 2050 kaza, ugifite iyo mindset ivuga ngo muzagwiza abicanyi kabuhariwe mu kwica b'inzobere kurusha abatabazi n'abaganga bari mu gihugu, ukumva koko icyo gihugu ugifitiye ejo hazaza cyameze gute? Ariko ubwo nibwo butegetsi buriho, bugaragara rero ko nizo zamva zisize ingwa. Nta bantu dufite, harimo ibihumanya byinshi cyane mu mitima y'Abanyarwanda. Ubufarisayo, uburyarya, ubugome, uburozi, amacakubiri, kwikunda, kugambana, kugambanirana, ibyo ni byo bituranga. None igihugu turagisenye, turagitabaguye nk'Abanyarwanda. Nitwe dukisenye, nta muzungu wigeze asenya u Rwanda. Nitwebwe turwisenyera, nitwe turwubaka, ni natwe turuhirika. Nuko duhora mu bintu byo kubaka no gusenya. Gukora muri sinabyaye ntacyo dupfana. Izo mpuhwe, rusahura munduru, n'abandi bihaye kuba abakoloni n'abacakara b'abazungu, mukajya gusenya igihugu cyanyu mukamuvuga ngo murimo muratera imbere. Ariko iyo ibibazo bibagonze, batangiye kubabaza ibibazo mpuzamahanga, mutangira kuzana abaturage imbere, nta n'icyo mubamariye. Mugiye nkundwa na miliyoni 12 zigukunda gute? Mugiye ngo nshinzwe ubuzima bw'Abanyarwanda nk'umuyobozi w'igihugu, urabushinzwe gute? Ubamenesha utarimo kumva n'abantu bo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri? Niba unaniwe kumva abantu bo muri Serire na Segiteri imwe, uzumva igihugu cyose gute? Uretse kuryarya gusa no kwibeshya, no kubeshya amahanga ukanibeshya. Imana iratuzi neza imbere n'inyuma. Nta mpuhwe mufitiye Abanyarwanda, nta mpuhwe mufitiye n'abanyu. Ntimukunde n'abanyu. Bibiliya iratubwira ngo abantu bazabikunda ntibazabakunda n'ababo mu minsi y'imperuka. Tugahora twibeshya rero ngo ubwo bintu bizarushaho kuba byiza, ahubwo bintu birushaho kuba bibi, bikarushaho kuba bibi kurusha ibyo twari dufite na mbere. Wabonye abantu baze bakayobora igihugu bavuga ngo ni Abanyarwanda, barangiza bakagira Abanyarwanda bacakara, bakagira Abanyarwanda impunzi, bakagira Abanyarwanda sinavuga ngo iki se, imbohe, igihugu kigafungwa kikaba gereza idasakaye. Ariko hanze niba bavuga ngo dukunda Abanyarwanda igihe cyose, Abanyarwanda, 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 Abanyarwanda se muhuriye, urabazi se, ubamariye iki se? turimva harimo ibihumanya mu mitima y'abanyarwanda mu gihe ibyo bihumanya mu mitima y'abanyarwanda bitaravamo no mu bategetsi ntago urwanda rushobora gutera imbere ntakubikunda ibyo binubaka amahami handa n'amazu n'ibirahure n'ibiki mugasukura mukagira isuku mukagira ibyo mukora byose muririmbisha inyuma nyine nk'imva ariko imbere mu mitima Imana irabona ko muboze imbere irabona ko imitima yacu ntakirimo Imana idufashe kandi itorere cyane ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo cyangwa mwebwe bategetsi n'abanyarwanda mwanyarya mwe muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi mukavuga muti iyaba twariho mu gihe cy'abasogokuruza ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi uko niko mwihamya yuko muri abana babishe abahanuzi ngaho nimwuzuze urugero rw'abasekuruza wanyu mwanzokamwe mwabana b'inshiramwe muzahunga mute iteka ry'igihenome nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi bamwe muri bo muzabica muzababamba abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu muzabirukana mu midugudu yose bajyamo muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi uhereye ku maraso ya Beri umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Barakiya mwiciye hagati yaheraho urusengero n'igicaniro ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora kuba iki gihe Imana itubabarire cyane ntago ndi butinde mvuga byinshi uyu munsi ariko nagira mbabwire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima Imana yemera ashinja abanyarwanda n'abategetsi icyaha cy'ubwicanyi kigera kuri degre yo kwica n'abahanuzi n'intumwa mukica intumwa zibatumweho mukica abahanuzi mwarangiza mukigiranyo ni nyinshi mukavuga ngo iyo mwa mwaravutse mu gihe cy'abasogokuruza ngo ntago mwa mwaragize uruhare mu kwica aba bahanuzi ubusa barimo gupfa uyu munsi barishwa nande mu minsi ishize mwavuga ko abantu bishe abatutsi bene wacu bishwe n'interahamwe abo bose barimo abacitse ku icumu uyu munsi barimo barishwa nande kizo interahamwe zari mbi hanyuma uyu munsi aba barimo gupfa abantu barishwa nande ko mutabivuga se ariko mwarangiza ngo mwafashe ubutegetsi mwabohoje igihugu abanyarwanda mwarababohoye murarimbura abantu murimo muramarira abantu kwicuma n'abarokotse murimo murabamara ikibazo gihari n'uyu munsi ngo ninde uri mu mugambi wo kumara abatutsi mu Rwanda ninde uri mu mugambi wo kumara abahutu mu Rwanda ninde uri mu mugambi wo kumara abanyarwanda akabamarira kwicuma ninde ubiri inyuma agamije iki ese ahuriye he n'abariya bakoze biriye ejo bundi uyu munsi akaba gikora ibi kandi noneho abayejo bundi yarabatse ububasha uyu munsi akaba ari bubufite abarimo gupfa baricwa n'iki bakoze ikibazo ngo ntahandwa no mu mahanga ngo hose abantu ntahantu abantu badapfa icyo nicyo gisubizo wowe wakwicira uwawe akakwicira umugabo akakwicira umugore akakwicira umwana se ubu uramutsupfushije gutyo ugapfusha utarwaje ukayibona neza ko leta ari ibiri inyuma cyane ko kabo kayo kabikoze umuntu akagwa mu mwaka uko ya leta atararwaye n'igicurane noneho leta yikajya no gukina amakinamico yo kubeshya ibyabaye aho ngaho bakinye gusa ngo mugende mukine ibintu hariya mutubwire mubeshye ko Rwigara yishwe n'impanuka mubeshye ko Kizito yiyahuye n'abandi mubeshye ko gasako yarwanyije umupolisi, mubeshye ko kanaka yirukankaga bakamurasa yamaye amapingo, mubeshye ko idamange yarwanyije polisi akakomeretsa umupolisi, mubeshye ko ibintu by'itekinika. Mwibwira yuko uyu munsi ninde muntu urimo kwica Abanyarwanda, ninde urimo kwica abacikacumu, ninde urimo kwica Abahutu mu Rwanda? Ibi ni mu gihugu imbere. Ninde urimo kwica Abanyarwanda bari mu mahanga? Abandi nabo bakaba bari aho barimo kogeza bamwisheho rwose, ubwo nawe yari igipinga rwose, none ko twamugira inama ntiyumve, urese buriya nawe yari ikigarasha. Ninde wabwiye ko ibigarasha bigomba kwicwa? Ninde wabwiye ko abatavuga rumwe namwe bagomba kwicwa, bakitwa amazina bakanicwa? Kubita amazina ntabwo bihagije, ko nabyo ari icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga? Ese mwebwe ayo mazina mwita abandi mwebwe ntimwayiswe ejo bundi? Ubu se muribagiwe? Muntu uko aciye imyaka 30. Bibiliya iratubwiye ngo umuriro wa Gehenomu urarindiriye abantu nkamwe. Maze rero abahanuzi icyo bashinzwe ni ukuburira abantu. Intumwa ni uko ziza ziraburira, zikavuga ubutumwa, zikagenda. Ubundi mu Kinyarwanda turabizi ko intumwa iticwa. Nta n'umuhanuzi wari ukwiye kwicwa, kuko si we witumye, avuga ibimurimo, kandi ubuhanuzi bukemerwa ari uko busohoye. Niba utanasohora uzabupinge. Ariko ntabwo bigomba kuba ikiguzi cyo kumena amaraso y'umuntu w'umuhanuzi ngo yahanuye ngo ibitera ngo amakuba ngo mu Banyarwanda ngo ibitera ubwoba ngo ibigumura rubanda ngo ibi rero. Umuhanuzi arahanuye ngo aciye ibikuba ngo abantu ngo bagize ubwoba kurusha amasasu ejo bundi. Wowe wafashe ubutegetsi uvuze amasasu n'amabombe, wowe ntiwahahamuye abantu. Rero ubwo uhahamuye abantu ntuvuze ubuhanuzi. Bavuga ngo muzabona ishyano ko mwica abantu, avuga ko muzabona ishyano ko muri abasambanyi, avuga ko muri abajura, avuga ko muhuguza rubanda, ko muhunyora impfubyi n'abapfakazi, ko mwaka Abanyarwanda ubuzima bwabo mutarabubahaye, ko mubaka ubutunzi na gakondo zabo, ko mubahuguza mukabacucuza mukabanyaga utuntu twabo bakananirwa kubaho. Imana yabarondora ikabaha umugisha, niko navuga, mukagira umugisha wo kumva icyo Imana ibagaya n'iki bakundaho n'iki bashimaho mukabyanga, ahubwo mugamuhemba kumwica. Ese iyo mumwishima muzi ko ubwo buhanuzi mubwishe ntabwo bikunda? Bibiliya tubwiye ngo ahubwo ngo mwebwe mwamusohoje, kuko mwamwongereye agacuma k'umujinya, kongera agacuma k'amaraso y'abasokuruza bamennye amaraso, mukongera muri aho gacuma namwe mukamena amaraso, kugira ngo mugibweho n'urubanza rwo kwica abakiranutse. Abanyarwanda muri kino gihe, abategetsi b'iki gihe b'Abanyarwanda barimo baruzuza mu gacuma k'amaraso yamenwe n'Interahamwe, namwe murimo murayamena kugira ngo mwuzuze aka gacuma, kuko mwese muri abicanyi. Mukuzuza agacuma k'abicanyi, agacuma k'Interahamwe, agacuma k'Inkotanyi, agacuma k'abantu b'abicanyi abaribo bose, amazina yabo yose uko muyazi. Narangiza ngo igihugu kiratera imbere, mukagira ngo iryo terambere Imana irarikangishwa. Ntabwo Imana irya ruswa. Ntabwo muzayiha imihanda ngo muyihe imikindo, ngo muyereke amazu meza, ngo hanyuma ngo muyereke na convention center, yayindi ngo muvuge ngo hageze ngo umuntu ushaka ngo kuyihirika ngo wamwica ngo mbere yuko ayihirika. Ese iyo proje ninde wayikora? Ninde musaze mu mutwe ushobora kujya guhirika igikorwa remezo runaka nawe ashobora kuzakenera? Ariko ukarinda ahanga ukajya kuvuga amagambo y'amateshwa ngo ugiye ngo wakwica umuntu, inzu si zakumarira iki? aya mazu twubaka n'abarimo kuyubaka bazapfa bayasiga amazu asigare. Iyi si tubona n'iki gihugu dufite twakijeho, ariko tuzagisiga kandi igihugu gikomeze. Abategetsi, ubwo butegetsi muriho mwaje musanga hari abandi babugize, muzabuvaho hazajyaho abandi nabo bakomeze. Maze iyo tubibabwiye wagira ngo tubaciye umugongo. Ese ninde muntu muzima utekereza ko azabaho akaramata? Mbwira, nimba uri mu butegetsi wumva uzabaho akaramata? Situbona se n'abari mu myanya y'ubuyobozi bahindagurika buri munsi nk'amakaramu, nk'amashuka, nk'amashati, bahindura bagahinduriza, bakajugunya bagakongera bagatoragura, bagashyira hariya bagakura hariya bagashyira hariya bakanaga hariya bakajya, bahora bacanganya nk'amakarita, dore ko banayakunda batanga bakunda no kuyatangaho ingero. Hari naho mwakuye amagambo y'ibigarasha, simbona se bicanganye ari uko nyine. Ariko umuntu akajya akikarakasa akaba umuntu w'igitangaza akavuga rwose akagaragara akajya. Bibiliya kitubwira ko ubuzima bw'umwana w'umuntu ari nk'uburabyo, ururabo rurabya mu gitondo nimugoroba rugahumba. Ubuzima bwacu bivuga ko butarama, twagiye tubaho twiyoroshya ko ntacyo twazanye mu isi nta n'icyo tuzayikuramo. Uru rubanza rw'amaraso ku ntoki zacu turarugiramo kubera iki? Ni iki gituma ushobora kumva ko ugomba kuvusha amaraso y'umuntu utahaye ubuzima? Aba baziranenge murimo kwica, ibi bibondo murimo kwica, ubu bwenge bw'igihugu murimo mugupfusha ubusa, abanyabwenge murabarimbuye murabamaze, mugiye gusiga gusanga abantu bibajura babicanye n'abasambanye n'abantu b'amayobozi ziraho. Nizo ngo ni mubo mushaka gutegekesha igihugu, igihugu kiyobowe n'amabandi gutyo, kiyobowe n'abanyabyaha bameze gutyo, mwumva kizagera hehe koko? Nirihe terambere mwumva rizava mu bicanyi? Nirihe terambere rizava mu bajura? Nirihe terambere rizava mu basambanye n'abatinganyi? Ngo mumbwire, uretse umuvumo no kwimika ibigirwamana n'abo bapfumu hanyuma mukavuga ko murimo mwibeshya iterambere? Nabyo Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Mushobora kugira amazu, mushobora kugira mutunzi, mushobora kugira amafaranga menshi, ariko nta mahoro mushobora kubibonamo. Nikimenyimenyi uyu munsi mwebwe muyafite, ni bangaye mufite amahoro muri yo? Umuntu ayobora igihugu imyaka hafi 30, ari perezida w'igihugu, ari we utegeka yica agakiza, bikagera ku mwaka wa 2027 atarabona amahoro kandi ari perezida w'igihugu. Ahora yica abantu, yica abantu, yikanga bamuhirika, yikanga bagira batamwumva batagira gute, ntasinzira, yica abantu. Igisubizo ari ukwica abantu. Igihe yiciye abantu imyaka 27 ikaba ishize, nta muntu arabona nk'igisubizo. Ayo mahoro utarabona wibwira ko uzayakurahe? Maze Yesu aravuga ati, mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Abategetsi bo mu Rwanda barananiwe, baranarushye, ni n'indushyi pe. Indushyi kubera ko mu maraso buhora bumena amaraso byerekana ko uri umuntu w'indushyi w'umunyabwoba utinya gupfa, uhora wica abandi kugira ngo wowe ngo uhore ubeho. Nimba ari n'ibitamba mutamba ngo muhore murama, ntabwo bikunda, nabyo ni uburushyi. Kuko igihe mwatambiye ibitambo za miliyoni zarashize, n'uyu munsi muracyongeza, ariko nta na rimwe igisubizo kiraboneka. Ubu ntimushobora gushyira ubwenge kugira ngo mubone ko na Satani batuma ibyo ntacyo abamariye. Kuguma ku butegetsi, ubutegetsi uzabaho imyaka yose kugeza igihe uviriye ku isi, uri umunyabwoba utaryamye iwawe, uhora ukebaguza, ufite amadege, ufite ubutunzi, ufite isi, utegeka igihugu, igihugu ufunga nk'ufunga urugi rw'iwawe, abantu bose bagaceceka, ariko ukarenga ukabura amahoro. Bigenda bite? Ni iki kibabuza amahoro, gituma muhuzagurika mu bikorwa byanyu, bituma muhuzagurika mu mirebere yanyu, mu mivugire yanyu? Ni igiki gituma muhuzagurika mukaba murara mudasinziriye, mukebaguza ngo ngaho kanaka araje, mwikanga abanzi n'abadahari n'ibicucucucu byanyu, mudasinzira nijoro, mudasinzira no ku manywa, kuko ubwo buzima mubayeho mubona mutarindushye? Indushyi ingingo y'imari ho rigenda mu bantu gusaba kumva ubujajwa bw'abantu kumva ngo amatelefone mwumvise amatelefone mugire kuko mwohereze na simu baturanye Uganda Tanzania y'u Burundi Congo guhora mufite amahoro make gusa mwumva n'umudashobora mugiye kutwumvira ibyo badutekerezaho ibyo batugambanira byo guhora wikanga ku gihe cyose imyaka yose ukabona imyaka 30 utarabasha gusetoringa mu gihugu cyawe Imana yaguhaye kubera iki ubufarisayo n'uburyarya uburyarya ubujanja ubucakura ubugome n'ubutindi butuma udashobora gukizwa udashobora kwihana udashobora kureba hejuru ngo urebe ku musaraba wa Kristo ngakuruhura uyu muzigo akwereka ukuntu ushobora kuyobora igihugu utuje utekanye uretse abanyarwanda bakajya hamwe bakumvikana bakabona ituze abantu bagasabana imbabazi nta muntu w'umunyabyaha nta muntu utarakoze n'ibyaha impande zose mu bagize uruhare muri aya mahano y'igihugu cyacu n'amateka yacu turaziranye abantu bagasasa inzobe bakaganira byakize ikibazo kandi nawe wasinzira ariko ntabwo ariyo nzira ushaka ngo ubuhanga gukorwa n'isoni isoni se ko zanga zikagukora kandi uri ku butegetsi kuko wanga ngo abantu bakubaze ibibazo bijyanye n'ayo mateka kubera yuko ngo babakwibutse ibyo wakoze ko wabikoze ejo bundi wigamba urabyigamba ukabikora ukabyigamba ukumva ngo wakoze igikorwa bwacya kabiri bagusubirishamo ikibazo kumva urabihakana mvara ayo mahoro macye yaterwa n'iki kumva rwose urambye ku butegetsi kumva rwose wagwije amaboko wagwije ingufu wagwije igisirikare ufite abasirikare ufite ibikoresho ariko urarudasinziriye kwa Yesu niho honyine hari amahoro wiringiye imbunda ariko ntacyo zikumariye wiringira amaboko ufite abagukikije ariko ntagusinzira ufite abagaride koro ufite abakurinda igihugu cyose kirahangayitse kirararwa ntambi kubera wowe ariko ntusinzira wabuze ibitotsi kubera iki ukumena amaraso ni kongera ibibazo ukumena amaraso ni kongera ibibazo kubica kanaka ni kongera ibibazo ugira ngo urabikize ariko ahubwo ugasanga nibwo ugize mu bibazo bikomeye cyane kandi utari bumuzure n'abandi bakaba bari aho rero bogeza abandi biyemeje gukora akazi ngo babaye abanyamwuga n'aba professionals kwa professional wica abantu uroga abantu muri maneko toza abantu kwica toza abantu urwango toza abantu amacakubiri ubwibone gusuzugura abandi abaciye ugufi abakene ukamenesha ugasenya ukagira hariya ukajugunya abantu ku karubanda ku musozi bari bafite imitungo yabo nta ngurano bahaye fata abanyamakuru ukajugunya mu nyororongo bavuze maze rero Bibiliya yabitubwiye byose itubwiye iherezo ko rimeze ko ari Gehenomi bategereje kandi Imana yavuze ko igiye kudutuma abahanuzi bamwe baranaje already ariko abo barishwe ubuse murahakanye Imana ra ngo ngiye kubatumaho abahanuzi ngo kandi muri abo bahanuzi ni intumwa ngo bamwe muri bo muzabica Kizito ari hehe n'abandi bose bagiye babagira inama bikarangira mubamenesheje mukabasanga mu mahanga mukabica abandi bakaba mubahiga aho washyize imbaraga n'amafaranga mu kubaka igihugu n'abanyarwanda no kusana imitima yabo ugatega amatwi abo mutavuga rumwe ukumva ibyo bakunenga ko dore bitanagoye amafaranga y'igihugu n'ingengo y'imari n'izo nguzanyo nduzi ko nta n'amafaranga tugira izo nguzanyo zikaza zigakoreshwa mu bindi byo guteza imbere abaturage bakabaho neza bakarya bakaryama ahubwo atakaza amafaranga no kohereza abakozi bahembwa amanywa n'ijoro bajya guhiga abantu ngo batavuga rumwe nawe kuko mu mutwe wumva uri muzima cyangwa ese kuvuga rumwe bundi byo ni ihe nyungu abanyarwanda bose batekereje rimwe uyu munsi bakareba kimwe bakavuga kimwe bakumva kimwe hari ubwo ngo byatanga iki we wakumva ko ubwo ngo bigenze neza wenda kuko niko utekereza ukumva nubwenge niho bugarukira ariko ntago abantu bakwiye guhuza mu mutekereze no mu mikorere kubera yuko ikinyuranyo cy'ibyo bintu cy'abantu ko duteye mu France navuze ngo tout le monde no vit que la malentendu kubera ko utamenye icyo ntekereza nawe simenye icyo utekereza nicyo gituma tubaho kandi tukabana abanyabwenge niko bayibona kandi nibyo niyo mpamvu usanga isi uko iteye uku nguku nibyo by'iterambere bivugwa nuko ntabwo abantu bahuza ibitekerezo uretse no guhuza ibitekerezo n'indi minsi tuzihuza buryo n'imico ntituyihuza ariko turiga tukabana kuko nta muntu wigira ibintu nimagirirane turanga tugakererana dufite rero abategetsi batazi leadership cyare cyo dufite abategetsi n'abayizi bayirengagiza kubera inda nini z'abatanze imbere gusahura ikibazo ni iki nibaza ukeneye amafaranga ngahe mu buzima kugira ngo uzarusheho gutuza amaraso ahagarare mu Rwanda kumeneka ukeneye ubutunzi bungana iki kugira ngo uhagarike kwica abantu ukeneye ingufu za gisirikare zingana iki kugira ngo wizere neza ko ufite igihugu nta uzakigukuraho nta n'uzagutera ngo ushobore ngo hanyu murya musinzire ariko abanyarwanda babone amahoro ni igiki ukeneye kugira ngo u Rwanda rubeho neza n'abanyarwanda babeho neza ariko kubera ko icyo gisubizo nta gushaka kukibona nta no gushaka kubazwa ikibazo nk'icyo ahubwo ko twamenye neza ko intego yawe no gusenya no kurimbura no kunyaga nicyo cyonyine kikugenza nicyo cyagushyize kuri ubwo butegetsi gusenya igihugu gusenya abanyarwanda no kubarimbura kabamara ku icumu hanyuma ubukire bwawe kabara ubwo kukira muri iyo muvu y'amaraso muri ayo macakubiri y'abanyarwanda babibye muri ako kavuyo wateje hanyuma kabarimo uzajya ukiniramo imikino yawe ubwa buryarya bibiri tubwiye ngo kuzajya wateranya barangiza ukazuka n'abakiza ubeshya ariko kubeshya rubanda ariko rero abanyarwanda bamaze guca kenge abasenga imana abavugana n'imana umwuka w'iteka arahishura yarangiza guhishura n'abadasenga ikabakoreramo ikabereka amabi yanyu kubera ko namwe murabeshya mukibeshya ikabashyira ku karubanda abantu bakabaca amazi mukabeshyira idamanye ngo arimo kugumura abaturage no ntabwo idamanye ariwe ugumura abaturage ugumura abaturage n'uwasenye Kangondo ugumura abaturage n'uwishe Kizito Mihigo ugumura abaturage n'uwishe Rwigara ugumura abaturage n'uwishe Karegeya ugumura abaturage n'uwagiye kurasa Kayumba muri Afurika y'Epfo ugumura abaturage n'uwishe Rwisereka uwishe ugumura abaturage n'uwishe Sendasonga narizinde muri Kenya ugumura abaturage n'uwakoze genocide mu Rwanda ugumura abaturage ni ukica n'abanyarwanda uyu munsi hanyuma nke kubeshyera abantu ngo bagumuye abaturage nta ugumura abaturage abategetse bo mu Rwanda nibo bagumuye abaturage kubera amababi bakorera abaturage ariko ibyo singiye kubibigisha gutyo aho ndagira ngo mbabwire ngo ingaruka y'icyaha mukora igomba kugaruka kandi kabageraho ntabwo abantu babanga kubera ko muri kanaka babanga kubera ibyaha mu bakora mukorera Imana mugakorera n'abantu kandi biriya rero ibaciriyeho iteka kubera yuko n'abantu z'Imana bahaye n'abajyanama yabahaye mwese bose murabica abo mwica rero ni urubanza rukomeye cyane ngo Imana ngo barahayo maraso kubera ko mwujuje kagacuma k'abahanuzi kagacuma k'abasokuruza banyu mu mahano bakoze Imana rero ntinegurizwe izuru kandi urubanza rurahari ku bategetsi b'u Rwanda rurahari kandi ku banyarwanda nabo bijandika muri aya mahano murongo wa 37 uravuga ngo Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nshaka kubundikira kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire mudore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka ubwo ninde mbwira inzu yanyu Yerusalemu mwebwe muri ku butegetsi uyu munsi mwica abahanuzi mukica nabo batumweho Arigijwe ry'Imana mutazongera kuryumva. Hagiye muzabura n'abahanuzi mwica kuko nta message izongera kuza. Ahubwo mugasigara mudiringa n'ibyo mwakoze ibyaha mwabyanye. Nginzu yanyu igiye gusigara ari umusaka. Imana yashatse kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi. Ishaka no kubahisha muri ayo mahano yanyu, basha no kubahisha mu bibi byanyu, basha no kubahisha hejuru y'ayo maraso mumena. Ishaka kubahisha, irabahishira we, irabahishira mubeshya amahanga biremera, murarobinga birakunda, mwishyira hejuru birakunda, mwigira victime biremera, hanyuma amahanga yose akarira ku bwanyu, akumva ko rwose muri abantu bateye imbabazi. Ariko noneho inzu yanyu mugiye kwisigirwa ari umusaka. Kubera iki? Ubwibone bwanyu nibwo bugiye kubakura ku butegetsi. Ubwibone bwanyu nibwo bugiye kubateranya n'abanyarwanda bakabanga urunuka bose. Mwahoze mubabeshya imyaka ni myinshi cyane, mubabeshya n'ubundi ko gutora ntacyo bivuze. Batora bagira bate, muzajya mubyiba mubivuge, mwihe amanota, mwihe amajwi. Abanyarwanda mubabeshya ko mubakunda, nabo bakaba babeshya ko babakunda, mukabeshyana. Ariko birazwi ubu noneho mwarabizinuye kandi muracyakomeza kubizinura, kuko nta nubwo muzahagarika, kuko murafite imigambi mibisha murebe muri ajenda zanyu ibyo mupanga. Noneho murashaka gukora karundura, ariko iyo karundura ni igiye kubahitana. Mipango yo kurimbura mu buryo bw'ubwenge, ngo amarozi ngo mwashatse ngo ayandi ngo hanyuma mukora muri laboratwari ngo kundi. Ibi bya karundura murimo muteganyiriza abanyarwanda kubarimbura, bigiye kubahitana, namwe murayibarimburana. Mwebwe muribwira ko muzaba musigaye, murabyibeshyaho. Ubugome murimo gukora abanyarwanda bimeze nko gukora nko gutemisha muryicayeho. Maze nimara guhanuka turebe. Igitangaje ni uko ubutegetsi buzatakara, ariko mu banyarwanda hari abazarokoka. Abashotegetse kumbunda ngeze. Ayayaye. Kumbaraga zande zawe se? Harya ngo mwari ibihangange? Mwarwanye ntambara nkariza za Chick Norris? Sha. Imana ibabarira cyane. Imana yabahaye igihugu. Igihugu mwira ati imbaraga zanyu mutanagiraga. Amayeri gusa yo guhanura indege ya Habyarimana na perezida w'u Burundi. Mukadukurisha n'abanyarwanda bene wacu bose tugashira hariya. Mugafata ubutegetsi mu buryo bworoshye hejuru y'ibitambo bya bene wacu. None dore ibyo muduhemba. Abarokotse mwe muratwica, muratwica uruhongohongo, inzira yose ni umugenda. Hari ikibazo kiri mu Banyarwanda. Abanyarwanda twateranyijwe, Satani yaduteranyije ku buryo yadushyizemo urwango, ku buryo kanaka upfuye, nimba ari umututsi upfuye, umuhutu yumva kubwo ari umututsi upfuye. Ariko nagira ngo mbabwire inkuru imeze gutya. Umunyarwanda wica umuhutu ntago abakunda umututsi. Umunyarwanda wica umututsi ntabakunda umuhutu. Ibi ni ibintu mukwiye kumenya, kuko icyanga byanga bikunda bitugeraho ingaruka twese. Turababara, tugira intimba, turashavura, duhora ku nkeke, nta muntu n'umwe bidakoraho. Kuki abanyarwanda tutabona ko umuti ari ukubana mu mahoro koko, ko nta kindi bisaba? Ahubwo tugafataniza hamwe gufata abo bicanyi n'abajura n'abagambanyi n'abo banyakibi, akaba ariho dushyira hariya, tukabashyira mu kato, tukabashyira mu nzego z'ubutabera, zikabafunga cyangwa zikabagirana ikabakatira imanza. Ariko tugakura akani muri twebwe koko. Iki nicyo cyananiranye. Imana itubabarire rero. Ariko Imana ivuze yuko Yerusalemu yanze kumva kubera kwica abahanuzi n'intumwa, inzu igiye gusigara ari umusaka. Imana itubabarire cyane. Ndasoreza ku ijambo Yesu yabwiye abigishwa mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 na 17 mu mbabarire. Na magambo avuga ko Yesu yasabiraga abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Ariko reka mvuge ku ijambo yavuze ku 10:11 ivuga ngo njyewe singire mu isi ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Ariko umurongo wa 9 ukavuga ngo ndabasabira, sinsabira abisi ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Aradusabira Kristo Yesu, aradusabira twebwe bamwemeye bakizera izina rye, kuko ngo yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana be. Ariko ngo ntabwo asabira abisi. Oya, aha hari n'itandukaniro. Niwumva ngo Kristo aradusabiye cyangwa se ukumva hari umuntu unasabiye igihugu, hari abantu bajya bibeshya bakagiraga Imana ikora muri sentiment nk'iz'abantu nk'uko dutekereza. Oya, aha Yesu yaravuga ngo ndabasabira ngariko sinsabira abisi. Urumva, abisi ntago basabirwa n'Imana, nta n'umugisha bahabwa n'Imana, nta n'umugisha uyu Yesu asabira abantu abe ari wowe abisi. Oya, abisi aba ni abahe? Abisi nabo bicanyi, abisi nabo bapfakazi, nabo bapfakaza abantu, nabo isi nabo bagira abantu imfubyi, abantu imfubyi. Abisi nabo bajura abanyaga rubanda, abisi nabo bamenesha abantu muri kangondo, abisi nabo abantu batuma abanyarwanda bahora ku nkeke, abisi nabo bantu batubuza amahoro bajya mu bibondo bakabiviyora, babandi basigaye bajya mu ncuke hariya bakajya kuzangiza ngo barivura za sida n'ibindi ngo kubera amafaranga menshi. Abisi nabo bagome, nabo babisha n'inyangabirama, nabo banzi b'igihugu bakiyoboye kandi bakibereye no kwisonga, birirwa bacuruza abanyarwanda mu bazungu no mu banyamahanga, kubakoreraho ubushakashatsi, kubashyiraho inkingo zidapimwe, bakabakoreraho ibintu byose bidashoboka ku gitugu no ku mbaraga. Abanyarwanda uyu munsi nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutipimi kwikingiza ku rukingo rwa COVID-19, barabitegekwa n'amategeko. Nta burenganzira umuntu aba afite, aravuga ngo okay, abamotari nimwe mutahiwe, none utarutewe wabigenza ute? Ntibasubira mu muhanda. Abakozi ba leta utarutewe, ntusubira mu kazi. Abacuruzi utarutewe, nawe ntushobora gucuruza ngo kubera iki? Hejuru iyo bafite ukuntu bumvikanye n'ahandi ba hanyuma ngo bakazajya kugaragaza imibare nuko abanyarwanda babaye urucuruzo, ukarangiza mukajya kubeshya didamange ngo yavuze ko inzibutso za jenoside zicuruzwa. Kandi abanyarwanda muri rusange igihugu cyose gicuruzwa n'abantu bari ku isonga, ari ahubwo ngira ngo nuko avuga ko ari ibicuruzwa kandi atari wowe ubicuruza, ahubwo bicuruzwa n'abandi bagiti mu jisho bakwiyumva kubera ubushye bw'ibyaha byabo bagahita barakarira damange ngavuze nabi. Ingengabitekerezo ya jenoside, arimwe mwirirwa mubiba amacakubiri mu urubyiruko, muhere kuri kabarebe amagambo abwira urubyiruko abateranye na bagenzi babo n'abandi banyarwanda bari mu mahanga ngo ahereye ku mazina, uranyumvira, ngo muzamenyera ku mazina yabo ngo bitwe gutya. Izo ngengabitekerezo. Ariko rero amateka azabica byose kubera ko n'igihe dufite cyo mu isi kizisobanura. Turi mu minsi y'imperuka, turi no mu gihe cy'iherezo, ariko Bibiliya yatubwiye neza ko nta kindi cy'igihembo kidutegereje abantu b'abanyabyaha nk'abo nk'abanyamahano nk'abo aribo Bibiliya yita bisi uretse umuriro wa Gehenomu. Ariko kandi yababwiye ko n'izo nzu mwita ko mutuyemo zigiye kuba umusaka. Inzu y'umuntu rero ni umutima w'umuntu, ni umusaka. Nibyo mwishingikirijeho, nibyo mwibwira, nabyo bizaba umusaka. Kuba umusaka rero ni ugutakaza ibyo wari unafite. Niyo zone de comfort wari ufite ishobora gutakara. Imana itubabarire cyane. Yesu yaravuze ati ndabasabira ariko sinsabira bisi, ndabasabira ariko sinsabira bariya bicanye, ndabasabira ariko sinsabira bariya bajura, ndabasabira ariko sinsabira abarozi, ndabasabira ariko ntago nsabira bariya abanyereza abantu, ndabasabira ariko sinsabira babandi bashimuta abandi, ndabasabira sinsabira abamena amaraso ya Kizito, ndabasabira sinsabira bariya bababeshya ko bakunda kandi bababeshya ari indyarya babacuruza, ndabasabira ariko sinsabira bariya babifotorezaho bakabona indonke z'indamo, ndabasabira ariko sinsabira bariya bampe muke ndamuke bagambanira bene bakihakana ba nyina bakimika abandi ngo babonye abandi babyeyi ngo babonye undi muryango, ndabasabira ariko sinsabira barabisi. Imana irabazi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mureke tugarukire Imana. Ariko abo bisi mubatera umugongo. Bibiliya ivuga ngo abakora bimeze gutyo mujye mubatera umugongo. Mubatera umugongo. Mwe gutinya, mubatera umugongo. Ubushize narabibabwiye ngo mwumve ibyo babwira ariko ntimukurikize imigenzo yabo. Bibiliya niko ivuze. Yesu Kristo aradusabira twebwe ngabe bamwemeye bakizera izina rye bakemera ubutumwa yatuzaniye bukwiye kuri Data twese mu ijuru. Aradusabira. Impamvu adusabira ni uko azi ko tuba mu isi igoye, azi ko tuba mu gihugu kigoye, azi ko turi mu gihugu kirimo ubwicanyi, kiri mu gihugu cy'abantu batadukunda, turi mu gihugu cy'abantu batuyobora kubw'inyungu zabo ateka kubw'inyungu zacu, turi mu gihugu cy'abantu batwiyitirira ngo ni intumwa zacu kandi ari intumwa z'abariya bisi bariya bicanye bariya barozi bariya bajura bariya basambanye bariya banyazi. Tugeze mu gihe Abanyarwanda bari mu kibazo gikomeye cy'ihurizo rikomeye cyane ngo ninde mwanzi w'igihugu. Njye numva hari abantu babivuga. Bibiliya igitubwira ngo umwanzi w'umuntu wo mu rugo rwe. Abanyarwanda mwe kujya mureba hirya ngo mujye kuraranganya amaso ngo umwanzi w'umuntu, umwanzi w'igihugu, ngo umwanzi w'igihugu hirya, bababeshye ngo hariya hirya hari umwanzi. Nta mwanzi uhari. Turi umwanzi n'uwo ngo muri kumwe. Umwanzi w'igihugu n'uwo ngo umenesha abantu, ubasenyera, wica umuntu akajya gusenyera n'umuryango asize. Umwanzi w'igihugu ni wa wundi umenesha umuntu akamuhunga, yajya mu mahanga akajya kumukurikira ngo ajya kumwica. Umwanzi w'igihugu ni ufata abantu b'abanyabwenge ukabajugunya mu nyururu. Fata abantu b'abanyabwenge kubera ibitekerezo byabo ukabica. Umwanzi w'igihugu ni ugira ibibondo impfubyi. Umwanzi w'igihugu ni ugira Abanyarwanda abari n'abategarugori, abategarugori cyane cyane abapfakazi. Cyangwa ukagira abagabo bapfakazi nyine nabo ukabicira abagore. Umwanzi w'igihugu. Umwanzi w'igihugu ni bariye bazi ko barwaye SIDA bakajya kuzitera bariya abana b'abaziranenge. Ngo kubera ko bashyizeho amafaranga ngo n'ibiciro ngo ni ntirinda ngo ubwo ngubwo ngo ndaguhaya ngo ni nirinda ngo ubwo ndaguhaye. Abana kubera ubujyahabi nta bushobozi ntaki bari mu nzara. Igihugu cyose cyabuze amizero, cyabuze ejo hazaza. Bakayakira ariko mukabamara. Abanzi b'igihugu ni bene abo bayoboza abantu inkota. Umwanzi w'igihugu ni umuntu uhoza umunyarwanda n'umuturage ku nkeke, arangiza ngo utange amafaranga y'umutekano. Abanyarwanda batanga amafaranga y'umutekano kugira ngo akore iki? Kandi abakabaye akabahaye umutekano aribo bayahungabanya. U Rwanda nta kibazo rufite. U Rwanda rudafite ingabo. Ndababwiye uyu munsi nitwa Jean Claude Habimana. urwanda rudafite ingabo urwanda rudafite abapolisi ruya rwanda rudafite ingabo rudafite n'abapolisi abanyarwanda baryama bagasinzira nta mwanzi badutera kuko ntacyo baza gutwiba badushakamo iki dufite iki ese umuturanyi wo mubaniye neza yaza kubutwara iki iyi filozofi yo kuzajya twumva ngo ingabo ibikoresho bya gisirikare nyabona abanye hari n'ibinyamakuru byirirwa byogeza ngo ibisirikare ngo bikomeye cyane ngo muri Afurika ibihugu bifite nk'igisirikare gikomeye muri Afurika ibyo bimaze iki ubu koko aho tugeze muri Afurika dukeneye ingabo nyinshi dukeneye ingabo zifite kurwana ngo zirwane nandeze abanyafurika turwane ubwacu murumva ibyo bintu bamuduha mu gihe hari abandi barimo bavuga ngo panafricanism Afurika yunga ubumwe bamwe muri twebwe bari muri zo komite ziyobora African Union arangiza ngo ibihugu ngo bifite ngo ibisirikare bikomeye so what iyi mentalite y'ubwicanyi ibiba mu bantu Afurika tuzayigobotora gute kumva ko umuntu ukomeye ngaruka ufite abicanyi benshi ngo n'ibikoresho byo kwica byinshi iyi filozofi imeze gute ha buryo ahubwo izi ntwaro dufite n'amafaranga bijyamo n'iyo ngengo y'imari igenda muri ibyo byose twabihindura bikazajya kugura amasuka yo guhinga n'inka zo korora n'imbuto zo guhinga no kwagura amasoko y'ibidutunga kubaka ibitaro n'amashuri tukazamura ireme ry'uburezi kugeraho tujya no kwikopesha intwaro za kirimbuzi ngo tujye ngo kwirinda Rwanda koko ruririnda iki ariko baraho bakemera bakogeza yego tugomba kugura ibikoresho rwose abanzi bacu ngo rwose abanzi ninde bakora ninde ukareye abanzi Rwanda rugira abanzi bitewe n'iyihe mpamvu maze y'abanyarwanda tukwiye kugarukira Imana ibi ntaho bizatugeza najya mbabwira ngo ubufarisayo uburyarya nta kintu buzatugeza uretse kuturimbura igihugu cyacu kikaba umusaka kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu ibi bintu dukomeza kwibibamo dukomeza guhembera aya macakubi duhomeza guhembera ibintu byo kumunyumvishiriza byo kumukanda ukamwumvisha byo kumwumvisha ko nawe ku butegetsi nimba umaze imyaka 27 ukemeza umuntu ko ufite imbaraga ugomba kumukanda ukamwumvisha akaba atari yakumva ntushobora kurekeraho uwo muntu koko amaze imyaka 27 atarakumva wumva azakumva ndana niyo kukumva ufite imyaka 35 37 40 ugifata ubutegetsi ubu ngubo azakumva ufite imyaka 35 nimba utarashoboye kumwumvisha ukaba waragerageje ukabona pe uramuhona ntanoge warekeye impamvu bitagukundira nuko ukemuza ikibazo ikindi kibazo iyo wishe umuntu uba wibwiye ko umujejekesheje ariko havuka abanzi bawe benshi uwo muntu afite umuryango avukamo kandi umuryango ubuziha umwishi wari we umuntu abafite umuryango umukomokaho ahasize abana barakura uyu munsi banone mvuga ubutegetsi buriho bwishe ababyeyi bw'abana ejo bundi aha mu myaka yashize abana babo barimo gukura uyu munsi ni barimo batanga ibirego mu nkiko ni barimo bamamaza ububi bw'iyi ngoma kubera ko bazi ko ari victime y'iby'iyi ngoma yabakoreye bari abana mwabikoraga muzika ari impinja ariko barakuze bashobora kujya mu butegetsi bashobora kujya mu mahanga bashobora kujya ahandi mwebwe mwajyaga kubeshya bakajya kubimenyamuza nonese muzababwira ko bari intera hamwe muzavuga ko bahuye na genocide se imibare mike gusa kubera iki nta mahoro y'abanyabyaha nyamara abahanuzi mwishe nibo babagiraga inama ngo mwuna muri cumu iyo muryuna murakirya gihe ubu amahoro abahinda ariko ko mwanze kumva mukagoma inkota y'Imana namwe zabarya kuko uko mwagenje namwe niko muzagenzerezwa Imana iduvaje cyane. Munyarwanda munyarwanda kazinda gusaba nkusabira nanjye nisabira kugira ngo tugarukire Imana. Mureke tuve muri ibi bintu turimo. Rubyiruko muve mu bintu bimeze nko gusinda. Gusinda amajyambere atariho adafite icyo ashingiyeho. Amajyambere mudafite makazi muri abashomeri mwarangije kaminuza. Amajyambere abexposing ku biyobyabwenge mukagiwawa bakabagaragura nk'agati bakabafunga abandi mukicwa. Amajyambere yo kubabeshya mukibeshya namwe ubwanyu mukumva ko mubayeho kandi mutabayeho. Nimuhumuka amaso murebe mu by'ukuri ubuzima mubayemo. Mugarukire Imana. Mugarukire Imana mwubaha Imana muve muri ibyo biyobyabwenge. Muve muri ubwo bwo manzi n'ubusambanyi. Muve muri ibyo byatengwa n'ibimansuro. Muve muri ubwo burara n'uburaya. Nimuhinduke. Muracyari bato ejo hazaza harahari nahanyo mubigeze mu ruhare. Imana ibafiteho umugambi muremure nimubyemera. Ariko nimudahinduka ngo muhindukire muzakenyuka. Muzicwa n'ibyo mubamo. Ibyo nta kintu bibamarira ni ukubangiza ubuzima no kubicira ejo hazaza heza. Nta terambere rishobora kubaho ku muntu w'umupagani w'umunyabyaha. Ushobora kugwiza ubutunzi mu nzira izo ari zo zose muri magendo wakora mu bucuruzi bwawe bwose. Dore ko bamwe benshi babibabeshyamo mu gucuruza n'ibyo biyobyabwenge. Mukumva ko bishobora kubakiza. Ibiyobyabwenge nta muntu bikiza, ahubwo birabakenya. Muzajye mu bagange bose, amagange yose hano ku isi uko ameze n'abantu bo muri na za mafia zose uko zikora hano ku isi. Ababijyamo bose barangira nabi. Bashobora gutinda no kunyuranya igihe birangirira, ariko bose barangira nabi. None munyarwanda munyarwanda kazi rubyiruko murimo muri yangereza iki? Nimwime amatwi abo bayobozi n'abo bategetsi babategeka kwanga bene wanyu, babategeka kwanga inshuti zanyu, colleagues zanyu. Mumenye yuko uburere buruta ubuvuke. Mwe kugwa mu bishuko bya leta ibiba macakubire ikabumvisha ko mwebwe muraba abandi ari bariya. Muharanire n'ikintu cyatuma twumva ko twese turi umwe. Politike igambiriye kubacisha hirya no hino, kubavangura ikabashyira mu byiciro. Bavuga ngo muri mu budehe ngo icyiciro cya ibi bintu byo kubashyira hariya no kubavangura no kubashyira hariya no kubereka. Ndagira ngo mbabwire, uwabeshya ko ari cyo muri cyo akabavangura muri bagenzi banyu, icyo kintu mucyange. Kuko politike y'amacakubiri tuza aho yagejeje igihugu. N'uyu munsi turacyarwana n'ingaruka. N'abatubeshye ngo baje kuduhumuriza nibo barimo kuducamo amacakubiri. Nimukanguke murebe kure. Tuve muri politike y'inzangano, twunge ubumwe. Badushuke mu gutandukana ariko twiyunge, turwa n'ishyaka ryo kwiyunga no gufatana runana. Dukundane, dushake ejo hazaza heza. Dushake amahoro y'u Rwanda. Amahoro y'u Rwanda atabonekera mu mbunda, atabonekera mu gisirikare, atabonekera mu gipolisi. Kuko iyo abonekera mu gipolisi n'igisirikare, uyu munsi wa none abanyarwanda barya mu gatuza. Ntituba dufite bayidamange, ntituba twarabuze Kizito, ntituba twarabuze Rwigara, ntituba twarabuze n'abandi bose tutarondora. N'abandi bose buzuye muri gereza, benshi barimo batafite na dosiye. Banyarwanda banyarwanda kazi, nimureke dukanguke. Wowe urimo unyumva ukaba uri mu cyaro ushobora kuzumva YouTube, ndagusabye niwumva ijambo ry'uyu munsi. Ndagusabye uzasaba Imana ikintu kimwe. Usaba Imana kwigarukira no kuyikorera no kuyumva no kuyubaha. Hanyuma nibwo tuzarwanya ikibi, tuzarwanya Satani, turwanye inyigisho z'ubuyobe, turwanye amacakubiri, turwanye n'ingengabitekerezo y'ubutegetsi buriho. Budutoza amacakubiri, butubeshya ku bwatorokoye kandi bwo burimo kutwica. Utubeshya kubwo dukorera neza ngo baba bagiye kuduhahira kandi bagiye kutugurisha. twanga ibidukorerwaho tutabigizemo uruhare. Ariko ibyo byose tuzabikura ku Uwiteka. Dusaba Imana yororokera u Rwanda, irutabare, idukure mu kuzimu, kuko u Rwanda rwacu n'ubuzima bwacu burimo burajya ikuzimu. Kandi uko bwije uko bukeye, abantu barabura ubuzima mu buryo bw'amanzaganya. Birakwiriye ko iyi nkota y'umuvu w'amaraso, itera umuvu w'amaraso mu Rwanda, ihagarara, Abanyarwanda bakicwa n'urwo Imana yabageneye. Ariko nta muntu wicara mu rugwiro ngo atekereze, cyangwa se muri headquarter ya police, cyangwa headquarter ya DMA, cyangwa headquarter ya RDF, ngo bicare batubwire ngo kanaka agomba kwaka ubuzima ejo. Hakabaho budget yo kumara abantu n'abashinzwe kubica. Abanyarwanda ntabwo turi amatungo yo kwicwa. Abanyarwanda ntabwo turi abantu b'abakinjaye nk'abanyama bo kujya bica bagenzi bacu. Mureke tuve muri ibi bintu, tubyange, duhagarike uyu muvumo. Kandi ntabwo tugeraho twenyine, ugera no ku bana bacu. Wumva uzaraga umwana wawe ko wabaye umwicanyi karundura imyaka 30 amaze ku butegetsi? Koko wumva ari wo murage wasigira abana? Ko wabaye nka Dani Munyuza n'utuzi n'uburozi bwose ngo bwaba mwakuye hirya no hino, ngo mwateranyije, ngo mwarabitestinze, ngo mwabinyuriye, mwabitestingiye ku mbeba se, ku bantu ngo birakora? Koko uzavuga ko umurage uzasigira abana bawe n'uko izina ryawe rizajya ryibukwa kuri umurozi mu gihugu? Wowe utaroga se, uzi kwitirirwa sisiteme yamaze abantu? Nge nakoreye leta nk'imyaka 27, nakoreye leta kuva 1994, nakoreye leta ngo rwose kuva 1994 mu kwezi kwa 7 ku itariki 19 ngo ngo kugeza rwose mu 2021 mu kwezi kwa 4, ukumva ngo ufite ngo ni 7, ngo ni resume yawe, ngo ufite amateka, ufite amateka yo gukora sisiteme y'abicanyi. Utaniye se n'abandi bari bavuye hariya nabo bavuga ngo guverinoma ngo rwose nakoreye leta rwose, bamwe bakazira nuko ngo bakoreye na leta y'abatabazi. Ariko twese twibukiraho ko ari intera bishe abantu bakoze jenoside. Ubwo se ni ikintu wakwirata ngo nge nakoreye leta? Ukwiye kugira ipfunwe. Abana bawe ejo uzaba kubaza ngo nahise wakoreye ya sisiteme? Mwaretse Abanyarwanda tugahitamo neza, tugahitamo neza, tukaba mu mahoro, tukaba mu gihugu cy'amahoro, gihugu kizira umuze, kizira umunabi, kizira umwiryane. Ariko nitwanga tukagoma, inkota y'Imana izaturya. Nagira ngo ngusabe, nimba wumva hari utsinzwe, ukaba ufite ko wumva Imana yakurondoye mu buryarya, mu bufarisayo, mu butegetsi, kubayeho niko Imana ikubona, uko abantu bakubona nuko Imana ikubona, uko ugaragarira abantu nuko ushaka ko abantu bakubona, ariko nuko wowe uteye, urizi umutima nama wawe, ntujye ubeshywa, ukumva arahunyurana n'ukuri, ukumva udasobanutse, uce bugufi Imana ikubabarire. Kuko Imana niyo yakubonye ikakubona igasanga umeze nk'imva isize ingwa. Ntabwo njye mbazi, ariko Imana, ijambo ry'Imana yampaye umunsi ni ukubabwira ko Abanyarwanda n'abategetsi b'u Rwanda bameze nk'ingwa isize imva. Ariko harimo abazima babisobanukiwe, ariko muri rusange buri Imana yabonye ishusho y'igihugu. Ni nayo mpamvu hari muri rusange tubona tuza no mu bihugu by'abantu bya nyuma by'abantu batishimye. Igihugu gifite abaturage batishimye ku isi. Niki gituma tutishima kandi twarateye imbere? Twarubatse imihanda, dufite imikindo, dufite n'ibirahuri by'amazu, dufite na convention center na arena, dufite n'ingagi, dusirimutse, dufite na internet. Niki gituma u Rwanda rukomeza kuza mu baturage batishimye, tubuzwa amahoro n'iki no kwishima? Kuki Abanyarwanda batishima? Bivuga yuko uko tugaragara inyuma siko tumeze imbere twabeshya amahanga ariko twebwe ubwacu ntitwakwibeshya nanone turabize turaziranye maze rero abanyarwanda abanyarwanda kazi mureka duce bugufi twemerera imana mureko twemere imana tugarukire imana tureke tuve mu kinyuma cyo kwibeshya no kubeshya abantu no kubeshyana n'abantu babeshya bakabeshya naho bitari ngombwa ubu bubeshya iki ese ni nde ugushinzwe wabayeho uko ubishoboye abategetsi bo bahora babeshya kubera ko bazi neza ko babeshya abaturage bagahora bakora ibintu byo kubabeshya no kubajijisha gusa ariko batonda buri munsi ibiro mu biro mu biro kandi bahembwa n'amafaranga y'igihugu mu ngingo y'imari y'igihugu kujya kwicara mu biro byo kujya gushaka ibitekinika no gusa hari abantu b'abatekinisiye ngo makipe y'abantu bavuye kwiga hanze nge bantu mwabaye hanze mukamwe muyobora u Rwanda kandi namwe mu rugoretse ngo mwagiye kubigisha uko batekinika ngo mukabigisha uko Canada ibayeho uko Amerika ibayeho uko UK ibayeho uko France ibayeho mwe mu bihugu bikomeye ngo ngo tekinoloji bakoresha ngo namwe muyikoresha i Kigali ujya kubeshya imibare gusa ubarize iki ubwenge wize waragomba kubukoresha ugateza igihugu imbere ariko ugateza igihugu mu manyanga kikarushaho kujya habi kubera kwikunda no kumenya guhakirizwa no kumenya kuba uri umuja gusaba abantu bagukoresha ugakorera abantu batanize n'amashuri batarangije na high school bakagushuka kujya gukora amanyanga yo kwanga abanyarwanda kabangiza mugashyira amategeko akandamiza abaturage abambura ibyabo bambura ubutaka gakondo abasoresha batanakora muri covid mukabaca imisoro mukabaca na mande muzi ko abantu bamaze umwaka badakora Imana itubabarire cyane kandi babare abanyarwanda n'igihugu cyacu bafite abategetsi ry'akaribwa n'akataribwa Imana itubabarire kandi babare n'abo bategetsi reka dusenge Imana Mana yacu hari abatsinzwe n'ijambo ryawe muri kano kanya ndagusabye kugira ngo ubarebane amaso y'imbabazi kandi twese nk'abanyarwanda nk'ibiremwa byawe turagusaba imbabazi tugusabye imbabazi z'ibyaha twakoze mu buryarya mu mivugire mu mikorere cyane cyane uko dushaka uko tugaragarira abantu hanze Mana ntabwo ariko turi mu mitima tugaragara nk'abantu bateye imbere igihugu gitera imbere dufite ekonomi nziza ariko urabizi neza ko turaburara nta mafaranga hari ubukene hari inzara uretse n'ibyo Mana urabizi ko muri iryo terambere rubanda rugufi ntabwo turunezerewemo kubera yuko turameneshwa nta jambo turasenyerwa tugasenyerwa kandi na leta irishinzwe kutuburanira no kuturengera Mana utubabarire uko ubona igihugu cyacu nuko amahanga tubona biratandukanye ntitwishimye dukeneye agakiza kawe dukeneye ubutabazi bwawe dukeneye kubaho dukeneye kurama dukeneye kuramba n'abana bacu bakazakurira mu gihugu cya gakondo yabo babona nk'abakurambere bakibaraze kandi bakibasigira igihugu cyiza ariko dufite ikibazo cy'uko ibyaha byacu bigiye gutuma ngo n'igihugu cyacu kiba umusaka ngo kubera iki ngo kubera kumena amaraso no kuvushura amaraso ku ntumwa n'abahanuzi nk'uko bibonye Kizito yishwe azize gusa ko yabaye intumwa yawe yo kunga abanyarwanda kandi akicwa n'abakamufashije muri iyo ntero bo bakaba babasha no kumwikiriza ariko byaranze bamuhembye kumwaka ubuzima maze rero mana uraze ku Rwanda ruyobowe n'ikinyoma gikomeye kandi icyo kinyoma giteye ibibazo bikomeye mu mitima y'abanyarwanda twese, haba mu bahutu, haba mu batutsi, haba no mu batwa. Abanyarwanda bafite urujijo rukomeye kandi rutewe n'ubutegetsi buriho. Ariko nkweretse imitima yacu twese kugira ngo tubabarire. Buri muntu agira uruhare rwo kugarukira no kuguhendukirira aharaho wazatwibuka ukadukiriza igihugu. Ababuze gakondo bakayisubirana, abaciriwe ishyanga bagasubira kuri gakondo, ugahoza aya marira y'abapfakazi, ugahoza aya marira y'iz'imfubyi, ugahoza intimba z'abanyarwanda b'abahutu biciwe ababo nabo batabonye umwanya wo kwibuka, ugahoza intimba n'agahinda k'abacitse ku icumu batabonye uko bashyingura ababo kubera yuko imibiri y'ababo iri mu kabati, mu birahuri, mu nzibutso. Kandi akaba ari agahinda badashobora kugaragariza leta, kubera kuba kagaragaje leta byitwa icyaha. Mana turasaba ihumure ku bacu bose, turasaba amahoro asesuye ku mitima yacu, turasaba kuzagira ubuyobozi bwiza butari ubutegetsi, ubuyobozi bwumva rubanda, tukagira n'intumwa za rubanda zikorera rubanda, zikorera abaturage. Mana uzaduha ubuyobozi bukorera abaturage, butega amatwi abaturage, kandi bushyira abaturage imbere, mbere yuko bashyira inyungu zabo imbere. Biragoye kubabona, ariko wowe kuko uri Imana ishobora byose wababona, kuko abanyarwanda turamenyeranye, turabeshyana, turacengana, na politike ziriho n'iz'amacakubiri no kubeshyana gusa z'ibinyoma. Kubera yuko bizara amarashya mugeni yo kutubwira ko ibyiza bizaza kandi ko ibyiza biri imbere, kandi uko biza tukabona birushaho kuba bibi uko imyaka ihita indi gataha. Twabibayemo tubyibeshyaho, ariko tumaze kubona ko tumaze gutakaza bene wacu batagira ingano, bitewe n'uko twayobowe n'abategetsi bikunda. Kandi ikibazo gihari gikomeye cyane ntago ari ukwikunda gusa, ahubwo bararya ntibahage, bamena amaraso ntibahagarara, bariba ntibahagarara, ntibagwiza, bashaka gukira bagwiza amafaranga ariko ntibajya bavuga ngo barahagije, bahora bongeraho 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 bongeraho. Mana rero dutabare, kuko twe ubwacu ntabwo twakwishoboza, ariko nzi neza ko Imana uzaca iteka ibi byose bihinduke bishya. Ndabyibuka neza mu masezerano hayo abanyarwanda cyane cyane abahanuzi n'abasenga mu kuri no mu mwuka bazi neza yuko iki gihugu cyacu uzagihindura, ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ariko wadusezeranyije ko uzagihindura kandi ko ngo ari wowe uzabyikorera. Mana nzimuko uzabyikora, nzi gukoresha abantu, fasha abantu wateganyije kuzakora impinduka y'igihugu nziza, ubaha ubwenge, ubahe support, ubakomeze kandi dutebukirize isezerano. Ndagushimira kuri Imana yacu kandi katwumvishe. Nsabiye abanyarwanda bose, nsabiye abarengana, nsabiye abari mu kaga, nsabiye abari mu bibazo, nsabiye abapfakazi, nsabiye imfubyi, nsabiye bashonje, nsabiye n'abariya muri Kangondo ya mbere na kabiri bari mu Kiragate batereranywe, bari hanze bararwa ntambi, bagenda bararaguza hirya no hino, babaye impunzi mu gihugu cyabo. Yewe reka nsabire n'impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda, zaba iz'Abarundi, zaba iz'Abakongomani. Mana impunzi zose ziri mu Rwanda n'iz'abanyamahanga n'izo muri Ethiopia zaje zavuye muri Libya n'abandi, mana abantu bose bari mu kaga, bari mu bibazo, ndabasabiye kugira ngo ubarengere. Igikuru nsabye nuko bagakiza bakakumenya bakaruhuka bakamenya kare woruhura kubona utanga amahoro y'umutima byibanze hanyuma bagashobona ubwami bwa nkuko ijambo rivuga ngo bashaka ubwami bw'Imana no gukenuka kwayo n'ibindi byose tuzabyongererwa. Niko nsabiye rero Abanyarwanda bose muri rusange, ndagushimye uko byumvishe kandi ko ubikoze. Ni mu izina rya Yesu byamaje kandi dushima. Amena, amena. Yesu abaha umugisha. Naho ubutaha umwami Imana nabishima, ndabifuriza ibihe byiza n'icyumweru cyiza kiri imbere. Ku Mana rero, bye. Yari Jean Claude Habimana ubifuriza amahoro y'Imana.